Chiwangula,
yeah, Chiwangula.
yabasasula ebikula nyebimu weereze yabisobola abikusibyekwe bwobwesigana abikuwonya yezumutende ayinza byonna yezumusinze ayinza byonna yezumuyikuse ayinza byonna yezumutende kubanga twagala fena